kiba seduce me. Nina fresh kwa rap nimekuja na nyoto ka jesh. Kwa hip hop siyezi mess mess. Dani dani inje inje sija acha any dash. Niko together ka wasafi crew sina besh. Oh siko tayari kwa da case. Kwa mziki nisha watibu ninjo doctor tena nurse. Sita wallet down bora niwe na malikia. Daily mtoko mnanisikia. Hata mahaters chumvi wazo kutilia. Final watakuja na adhabu nikiwa na dhahabu. Dab kwa rap nitawafunza ile ya babu. Waniperis luka B-Unit na gabu. B-Unit na gabu. Maniga maniga nduya wabusia si babu. Sijakui na kompiti na nani. Wengi washanga kuni judge na hawa nitambui ndani ndani. Never judge a book na huja soma ya liyo ndani. I'm a fresh boy na si utani. Na wika mijini hadi vijijini. Boni fresh. Boni fresh. Boni G fresh. Boni G fresh. Boni G fresh. Jipande kila, rapper with a storyteller. Dela kaundi money money naingiza hela. Mziki ni zawadi kutoka kwa mola. Rap zangu zinatoka heaven car bond seller. Ziyo bino za mahot seller. Kwa labo nisha achi ya masela. I'm fresh, with the maliki ya North Teller. Wengi washanza udagu, ukiwa msani weni Mary Mela. Mula, mina make cheddar. Deli kwa mziki na get better. I'm a rap leader, I think it tuko together. Nango makali na vida. Nigga, mina saka kiki lakini siyo na piki piki. No, nitakuwa chiki, sitaki utoto bado na saka riziki. Klasi ya hadi kwa mziki, sima faa mshani kwa tiki. Jikwan, Boni G fresh. 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 Msani kutoka boda, nitavuka boda. Nina knowledge ka Ben Suda. Siyezi sare gang ka huda. Niko tayari kwa hiari kuitwa buda. Niko na malikia na kula uroda. Hoho, dini dani. Siyo gobi uchumba ka free. Siyezi kufa ukasumba yon free. Si antafude mume I'm feel. Hizo vitu as feel. Shua lisi ukweli utanki. Boni fresh. Boni fresh. Pulo, pulo. I'm a super rapper, super singer. Kwa game mimi chaka tena winger. With expensive rhymes, siza ujinga. Not bra hip hop pasa kadinga. Swag boy na rap ni kiringa. Hola. I'm a pure pasa nora wizard. Mistari zangwa clean as play car card. Simbo boy sinanga many words. Lazima kwa rap mutani call dad. Boni G fresh. 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 Boni G fresh.